degmada xudur waliba ay ku mid tahay meelo uu saameeyay burburka dalkii ka dhay 30 sano ka hor meelo uu saameeyay kuwaladi waliba ku mid tahay dhinyada walbarashada balse sanadoodii dhan waliba jiray xarumo la ka barado xirfado dhalinyarada muhiimka ah sida IT gaar ahaan computerka taasi oo fursad naga tahay ardayda danayaasan iyo baradana ardayda dhigdaasa tag waa ICT solution yahan gabagabowey koorso computer application iyo qaybo kale oo la xiriira computerka kaas oo muddo iyo qaadayna walina ay ku mid noqdayna ardayda horey sidaan hadda ee unku aflahadii macadkan iyona xirfada anagaasa tooyo ka shaqeysana hana ku mid ah ardayda tag waa ICT solution oo aan hirintii koorsadaas computerka application ka iyo sheegan intii uu ciidanka faraxsanina iyo ona sheegan in xirfadan ay anagada doonto oo qoontii oo koran qaadasa
maayo bilareeyada nur macalin way baa ku madaha ardayda oo ku galan jabeedii tagwa ICT college dibtay computerka walaana ka barinay ku madaha computerka computer skills ka word ka excel ka sida oo mana laabkay walandaa wad laayti way baan tuguma nagaane macalimiinta sharafta leh
maayo bilareey ibraahim gali ku madaha ardayda amaati tagwa ICT solution walbaan ka barnay geebo asaasiga computerka sida access word iyo powerpoint idanka faraasan intaan ku ardayda tago college
walba geeka ididan ka faraasanaanta geeki computerka in gabagaba hayba ku baranaysa excel ka baan bay taga waadka hayba arday ee ngabaay bulshada reer dur anti ku faa'iideysan ee koorsada taaso
magay dirawsan ee bishar sheegadan oo ku mudaa ardayda tago galan jibiidi tago college hayba ididan ka faraasanaa maadaama geeka koorsaan gabagaba u tii ilaahay ma hadlo unaati tan kale macallimiinta iyo dhamaan dibu qabay iskuulka idan kan baliye ilaahay dadka kale oo baaqamuntada masaa'il yar magaalada isku doona meenka baaq lahayd intii oo qabaydaan dufadiliya
ana maayay leeroon maasiin maxamed weeydan ka faraxsanna gabagabadi computer kala maray oo wax walbadan uu geega ku baran wa maalin uu geeyo nugeenta kooyani mukasaan silin sidaa hita maalinti geekana ma eedan ka faraxsanantii waxyaabo badan oo nimay leeyahay computer hejey ku sameeyay koonso shahaadi sameynta may leeyahay wal daawad wal badan oo maalimiinta inay kororsiyaan ama may leeyahay eedan ka mahad ilay maalimiinta oo ila heerkan aan geysiin may in ka baaray bulshada oo magaalada roogdan intii ku mud naqadan dufcad ilihaad siyoon heerka oo geeg safeelado oo computer ka ambaran iyo aan ambaradan
ku mid ah ardayda geega dhamaatay go ICT college may ka baranay word excel powerpoint may pasakal ka baranay sawal dan taw oo ka kala isticmaalo
eedan ka faraxsan intan geega dhamaatay go ICT solution course dufcad sanad walbana dadweynaha ka nool magaalada Duranka Baaxay intii ku faa'iideysan dufcad lihaad walba geekan eedan ka faraxsanaa intaanu ku qalin jibi tagu ICT solution faran ku baray walba kumid ah powerpoint atel access iyo waxyaabo kale sida wal shahaadadan daawaco mayba bulshada in ka baaxay intii ku faa'iideysan koorsada lihaad walba inta ku salaami macallimiinta
ku kumid ee macallimiinta tagu ICT solution iyo ardayda ku bogaadi muddada koorsada iyo qaadayn sidii aan ka dhabar adeegan soo noo rajay in iyo markaasi inaga tan xirfadan tooyo aan faada
way baahneen gabagabo diplomadii computer application skills ke oo hanin balaawti muddo bilooyin ku hore ardayda nasiibkan waalati oo ku faa'iideysatay ay taqwa ICT solutions way la hanbaliyo nasiibkaas dad badan aan helin dad way baa eetiin eediyad way baa una kalsoonay xirfadii iyo way baa habaratan marka way lana hanbaliyasan lana antii san balaaw faylo una kalsoonay runtii oo salan isticmaalo computerka badan ayaa way buwaasiin koogniyasan barni marka ani ilmi jo horan si kororsaday horan si wadiisayna asin ku rajayna insha Allah way ba baratayna diploma in computer application skills ke oo ah diplomada la ku galaw way ba isticmaalka computerka way ba goodan latinige kanti san warka qortaan ayuuna walba ba ka sameysta
horumarinta xirfado shirkadeysan ee la baro dhalinyarada walba ay koran qaadase fursadaha shaqo iyo markaasiya nololyo ka maaray sidoo koranka